the boss. In this life, Rasta, don't fear anyone, Rasta. Yeah, one. Yeah, don't fear them, Rasta.
Tongo records,
Yapo fura, tuna kitu mifukoni ila tuna furai. Tuna shukuru ya ana bless atulipi uhai. Yapo fura, tuna kitu mifukoni ila tuna furai. Shukuru ya ana bless atulipi uhai.
Mtani kuna nja, yani jua la utosi. Na pesa kuna da, na jona na mikosi. Asubuhi kukikucha na ingia mishe za mgosi. Nikikosa leo ntakaza, kesho muni ntafosi.
Najitafuta nikianguka na jizum zum zum.
Kesha mina nyanyuka na jipangusa, yani pum pum pum.
Na kwenye michonga kuna kususa, tulabanana hum hum.
Na siachi dili zote na gusta, hata zili ngungum.
Na huku street, ukipata pesa kulara. Tupendi washe vyo vijiti lando stress ya mta.
Waite marafiki waje ndugu na jama. Kidogo cheki, katubariki asante ja.
Uweho, shida zisifanye tushindwe kufurahi kama wao.
Uweho, yo Batman, kila dua dua, Mungu atafungua njia. Believe that.
Japo fuwa tuna kitu mifukoni ila tunafurahi. Tunashukuru ja ana bless atulipi uhai. Japo fuwa tuna kitu mifukoni ila tunafurahi. Shukuru ya ana bless atulipi uhai.
Tumezungukwa na ndugu wenye pesa na kwa vitengwe. Tukipata shida tunasaidiwa na wana twenye upendo. Na hiyo ndo love tia mchuzi pangu pa kavu. So ukiona napiga mluzi ya rubabu nipe mashao. Begi ntembeze na usincheke ukiona nkote. Bora nipoteze pita hivi au kula wame. Maisha tunapita na ujue ate kuzika. Ate kuguza, ate kwanika, ukianguka atake kupita. Hatuna kitu ila tukos pesa msosi. Sivi barua na tuna fraa zaidi ya boss. Na kila chimbo na lozama wow tukosi. Na tupo kikosi tumepanda bolti wacha pande posh.
Uweo, shida zisifanye tushindwe kufurahi kama wao.
Uweo, yo Batman, kila dua dua, Mungu atafungua njia. Believe that.
Japo fuwa tuna kitu mifukoni ila tunafurahi. Tunashukuru ja ana bless atulipi uhai. Japo fuwa tuna kitu mifukoni ila tunafurahi. Tunashukuru ja ana bless atulipi uhai.
Roma na jancharu, jancharu na Roma. Roma na jancharu, jancharu na Roma. Roma na jancharu, jancharu na Roma. Roma na jancharu, jancharu na Roma.